Osihle sabonga sonke bukhweni balensizwe.
Bukhweni balensizwe.
Osihle sabonga sonke. Osihle sabonga sonke. Osihle sabonga sonke. Osihle sabonga sonke. Bukhweni balensizwe. Bukhweni balensizwe. Angiphethe kahle kweni lami. 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 Angiphethe kahle kweni lami.
Matamandombazane,
matamandombazane,
matamandombazane.